Mabineu. MC Moge, se puti gala ngoi siyo. E buskiza. Dotu gala puti galu anavuta ngoi from them. You can determine kango ina day. Manze huwa ina rhyme but ngoi ina hamade. Manze huwa ina rhyme kade. Iflan nini kiwa na amine unade kujua vile lida. Akishika kingwai kisha ki akishwe. Kisha kizidishwe kate mkapitishwe. Mademu avutishwe mademu ajulishwe. Kuki akisha ishika kingwai kisha ki akishwe. Kisha kizidishwe kate mkapitishwe. Mademu avutishwe mademu ajulishwe. Kuki akisha rada ya hude manze. Misi kuiradisha kumbe aliko nadai aliko pedi nifikishe. Rada yake aikuwa tu kuki akisha. Alidedi kwa pedi ni mtambulishe. Siku jiuliza kakile skota kwa neki akisha. After mi kutamzisho kwa pedi kile siku alikuwa anaki akisha. Na pia kukisikiza nikakumbuka akidai Adishika kingwai kisha ki akishwe. Kisha kizidishwe katenka pitishwe. Mademu avutishwe mademu ajulishwe. Kuki akisha ishika kingwai kisha ki akishwe. Kisha kizidishwe katenka pitishwe. Mademu avutishwe mademu ajulishwe. Kuki akisha akiwa mangwai vile ana smile henda pretty eyes zifanyaga na smile zinafanyaga na mind. For sure hude mnangwai manze huwa ina rhyme. Akiwa mangwai vile ana smile henda pretty eyes zinafanyaga na smile zinafanyaga na mind. For sure hude mnangwai manze huwa ina rhyme. Doti gala piti galu anavuta ngwai from them. You can't determine kango ina day. Manze huwa ina rhyme but ngwai ina hamade. Manze huwa ina rhyme kade. Flani likiwa na amine unade kujua vile lida. Atishika kingwai kisha ki akishwe. Kisha kizidishwe katenka pitishwe. Mademu avutishwe mademu ajulishwe. Kuki akisha ishika kingwai kisha ki akishwe. Kisha kizidishwe katenka pitishwe. Mademu avutishwe mademu ajulishwe. Kuki akisha. Hey, we're the Mira Nangoi. Excuse me, Manze. Hey, you're Ningori, too. First Class Records. Moges Empire. Murder!